sweet like a peepee, mama. I can't fight, I can't kill someone for you. Because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that. Die for you. Oh, sweetheart. Life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Now, how can I keep you when you do me? Oh, my love. Bendo manatamana zizu. Oh, my love. Natupa ma elf, kwa ma mia in this world. Ile we pekeli we kuchakua. Umebarikiwa mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha yokule na uzuri na mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu zilishanikumba. Kama tusa kungangania, pendo sipo pendo. Nilifose kujificha kule, kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huku mabigani, ananishikana hapa. Masaji ngongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love. Bando mana tamana zizuyo. Oh my love. Natupa maelf kwa mamia in this world. Ile we pekeli we kuchakua. I swear to God. Na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu. Licha yokule na uzuri na utu na utulivu. Umebarikiwa mtu.